chikondi nina konda muviri wako. Apa manje ni konda nzelu zako. Paku ya mbako chikondi nina konda mfeji yako. Apa manje ni konda mutima wako. Usia nako na master queen. Na tulavu tuwa watu wa mabibi. Usia nako na master queen. Baby, iwe love yako ili genuine. Efe unji kata baby. Kumbatila baby. Sungiria baby. Kata baby, kumbatila baby, sungirila baby. Bano no, bakuyamba siyenze arrangement ya chikond. Engagement chikwati pa bond. Nezo funa chekusobela, kujamata potobela. Kubwela kwako na chinja, mtima wanga watengu. All I need is you. Monga ni Nadia juju. Tiki 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 toku. Yes, sweet toku. Forever I'll make you mine. Sianga chile apa masaini. Baby be my queen. In my mansion. In my castle. Paku yamba kuchikondi. Nina konda muviri wako. Apa manje ni konda nzelu zako. Paku ya mbako chikondi nina konda mfeji yako. Apa manje ni konda mutima wako. Usia nako na master queen. Na tulavu tuwa watu wa mabibi. Usia nako na master queen. Baby, iwe love yako ili genuine. Efe unji kata baby. Kumbatila baby, sungirila baby.
Bano.
Efe unji kata baby. Kumbatila baby, sungirila baby. Bano.
I got a friend, I got a love. I don't want no other. Apa tebe talisa tapafuka chushile lo pasane kwa. Baby, cinema believer. Kutini na pesa mtu unifunda baso. Ine cinema believer. Chaba kwa tichilo tope. Kalichulile, kwalifitile. We want puswishe, we want sumin anyway. Kalichulile, kwalifitile. Pakuyamba kwa chikondi baby.
Pakuyamba kwa chikondi nina konda muviri wako. Apa manje ni konda nzelu zako. Pakuyamba kwa chikondi nina konda mfeji yako. Apa manje ni konda mutima wako. Usia nako na master queen. Na tulavu tuwa watu wa mabibi. Usia nako na master queen. Kata baby, kumbatila baby, sungirila baby.
Bano.
Efe unji kata baby, kumbatila baby, sungirila baby.